gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duq magalada Cabdullaahi Calwateen ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee maamulka degmada Baydhabo. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta amaanka guud ee magalada inta lagu gujiro bisha barkeysan ee Ramadaan, sidoo kale kor u qaadida nadaafadda iyo dhisidda wadooyinka cusub ee magalada Baydhabo iyo dardargelinta howlaha maalinlaha ah. Shirka ayaa warbixin loogu dhageystay gudoomiyaasha xafadaha magalada Baydhabo, gudoomiyaha waaxda Faydoorka nadaafadda magalada, injineerada waaxda dhulalka iyo lamaha amaanka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xafadda Ishaah Ibraahim Aadan Cali, isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan.
Shirka isbuuc laga hayay oo hoggaamiyay gudoomiyaha degmada Baydhabo mudan Cabdullaahi Cali Wateng iyo Anas Koyni. Shirka wali unku hadalaanay maadaama bili barakaysanay Ramadaan la ka jara, wili bili sii gudugalahay, wali warbixin guud ku siiyay gudoomiyaha degmada Baydhabo shaqooyinka uu hayn oo nin agmada gudoomiyaha degmada Baydhabo in nadaafada iyo amniga ku shaqeyna bilaha Ramadaan inta la ka jara si dardar ah uu ku shaqeyna gudoomiyaha degmada Baydhabo wali awaamir hoog leh faray in uu la shaqeyna laamaha amniga iyo nadaafada inuu ku shaqeyn hamiin imaala uu idan jeefan oo uu xarumo dawladda oo maweli balaamaha amniga booliska rugoosha inuu hamiinki uu jeefan oo inuu idoogan hamiinki uu jeefan inuu bulshada shaqeyn ee gudoomiyaha degmada waa meel tasmi fari waa meelti uu noo daadan yaa geek hadana wali uu mar la maatuna shirki isbuuc laga hay oo gudoomiyaha degmada hoggaamiyay isbuuc kasta oo uu qof kaasan in qabsoomi wali hanin ka dhamaaday si maslaha ee nabadda dirdar guun gudoomiyaha ninku jeedisay hadal la shaqeey oo lamadan usbu u lahan shaqeey si ku hoogla inuu una shaqeeyin gudoomiyaha degmada Baydhabo inay fari awaamirt lan la shaqeeysin naxariis leh laamaha amniga lan ka shaqeey bulshada nasin naxariis leh marka intaas gudoomiyaha degmada awaamir inay fari intaas ka gabagabeysin shirkanana.
Shirkan ayaa qayb weyn ka qaadanaya sugidda amniga magalada Baydhabo iyo dib u soo celinta bilicda magaladaasi.